Ariki possibilities and woman cooking under well no mufika. What you to be yet?
Would you to ever Zavange? Only a tuonia. A cola we could know. To Sanya to ever say. Would you to ever Zavange? Only a tuonia. A cola we could know. To Sanya to ever say.
Katonda wange yanjagala nawayo mwana we omuyakabati omusajja Yesu omagwe yafumitibwa nze ndyoke mba omulamu era none yagala emunsene eyabalamu n'omusajja eyavuwala nze ndyoke ngagawale emigga ejjamu kuba olwonno nze mpunyize bwe nange none ettala kubanga yanunulayo mu mitego gy'ababisitaani yali yampamba
muketu webaza bange one yatuwonya akola bikulu nnyo Tusanye twebaze Omuche tuwebaza bange One yatuonya Akola bikulu nyo Tusanye twebaze
Chinono cholaba gwe Chibada chisache gwe Akanyilo kolaba Ebade kea ye gwe Emoto kazovuga Eyono yendo ozai Eviti wabio ina Chibada chisache gwe Zinzu tingaliti Kanono manyige gwe Okusoma no malako Evela wilu ye gwe Kwe nofuna chivela chisache kwe Genyo nyivugali Eyo no wilu ye kwe
Mketu weba zavange One ya tuonya Akola vikulu nyo Tusanye tuweba ze Mketu weba zavange One ya tuonya Akola vikulu nyo Tusanye tuweba ze
Abraham umi ahaji mkaliche nda katonda na muweza de mkuita na muwezi kwa na yama nilikenge vya wuna Thirini his faith Ezekiel mchuomba makumba na gafule Jethirini his obedience Emizi mujago wa mkuita na muyesu Abada no nyeza de mkilizo na yesu Kubanga ye kuba mazima no vula mu
Mujetu weba zavange One ya tuonya Akola vikulu nyo Tusanye tuweba ze Zavange, one ya tuonya, akola bikulu nyo, tusanye twebaze.